Cleopatra,
Saji on the beats,
Wisdom Productions.
Neno lasema kuwa Mungu ni upendo.
Upendo.
Nami nasema kuwa penzi ni baraka kweli. Haliumizi, halinyimani. Penzi la kweli ni moyoni wala si machoni. Nakuwaza daily. Nakumiss my baby. Nawe sio ni haya. Kiwa nawe wanijaza sana na furaha. Nikiwa nawe shida za fifia. Kiwa nawe ndoto zangu zote za timia. Nakuwaza daily.
Mbali, hata kaulisho we ni hatari. A bad boy si uso yona die. You don't want that, I want till I die. Hey, he be love me so nicely. Got me tripping, got me dripping like I'm icy. Hey, he be so nasty. You my homie, you my papi, sikuwachi.